USamuweli wokuqala isahluko 19 verse 1. USawuli wakhuluma kuJonathani indodana yakhe nakuzo zonke izinceku zakhe ngokubulala uDavide. Kepha uJonathani indodana kaSawuli wamenamela kakhulu uDavide. Verse 2. UJonathani wamtshela uDavide wathi, "USawule ubaba ufuna ukukubulala, ngalokho ake uqwaye kusasa uhlale esitha ucashe." Verse 3. "Ngiyakuphuma ngime ngakubaba endle lapho ukhona ngikhulume ngawe nobaba, uma ngibona okuthile ngiyakutshela." Verse 4. UJonathani wakhuluma okuhle ngoDavide kuSawule uyise, wathi kuye, "Inkosi mayingayoni inceku yayo uDavide ngokuba akakonanga nemsebenzi yakhe kuwe ilungile kakhulu." Verse 5. Wabeka ukuphila kwakhe esandleni sakhe, wabulala umFilisti. UJehova wamezela wonke u-Israyeli insindiso enkulu, wakubona wena wathokoza. Pho, uyakulonelani igazi elingenacala umbulalo uDavide engonelutho na? Verse 6. USawuli walilalela izwi likaJonathani, uSawuli wafunga wathi kuphila kukaJehova akuyukubulawa. Verse 7. UJonathani wambiza uDavide, uJonathani wamtshela konke lokho. UJonathani wamisa uDavide kuSawuli, waba khona ebusweni bakhe njengakuqala. Verse 8. Kwabuye kwaba khona impi futhi uDavide waphuma walo namaFilisti, wawaceka ngokuceka okukhulu ambalekela. Verse 9. Umoya omubi wavela kuJehova wamehlela uSawuli ehlezi endlini yakhe ephethe umkhonto esandleni sakhe, uDavide wayibetha ngesandla. Verse 10. USawuli wafuna ukumbhujela uDavide ngomkhonto odongeni, kepha wanyelela ebusweni bukaSawuli wagwaza ngomkhonto odongeni. UDavide wabaleka waphunyuka ngalobo busuku. Verse 11. USawule wathuma izithunywa endlini kaDavide ukuba zimlinde zimbulale ekuseni. UMikhali umkaDavide wamtshela wathi, "Uma ungasindisi ukuphila kwakho ngalobo busuku uyakubulawa kusasa." Verse 12. UMikhali wamehlisa uDavide ngefastela, wahamba wabaleka waphunyuka. Verse 13. UMikhali wathatha itirafu walibeka embhedeni, wabeka isicamelo soboya bezimbuzi ngasekhanda lalo, walembesa izingubo. Verse 14. Lapho uSawule ethuma isithunywa ukumthatha uDavide wathi, "Uyagula." Verse 15. USawule wathuma isithunywa ukumbona uDavide ethi, "Mkhuphuleni kimi ngombhedo ukuba ngimbulale." Verse 16. Lapho isithunywa zingena bheka itherafi lalisembhedeni isicamelo soboya bezimbuzi singasekhanda lalo. Verse 17. USawule wathi kuMikhala, "Ungikhohliseleni kanje uvumela isitha sami ukuba sihambe siphunyuke na?" UMikhala wamphendula uSawule ngokuthi, "Wathi kimi, ngivumele ukuba ngihambe, ngiyakubulalelani na?" Verse 18. Wayesebaleka uDavide waphunyuka waya kuSamuweli eRama, wamtshela konke uSawule abekwenzile kuye, yena noSamuweli baya bahlala eNayoti. Verse 19. Kwabikwa kuSawule kwathi wabheka uDavide useNayoti eRama. Verse 20. USawule wathuma izithunywa ukumthatha uDavide. Lapho sibona iviyo labaprofethi beprofeta, uSamuweli eme ngumholi wabo, moya kaNkulunkulu wazehlela isithunywa sikaSawuli nazo zaprofetha. Verse 21. Kwabikwa kuSawuli wathuma ezinye izithunywa nazo zaprofetha. USawuli wayesephinda wathuma isithunywa ngokwesithathu nazo zaprofetha. Verse 22. Wayeseyana eRama wafika emthonjeni oseseku wabuza ukuthi bapho uSamuweli noDavide na. Kwathi wabheka baseNayoti eRama. Verse 23. Wayeseyakhona eNayoti eRama, umoya kaNkulunkulu wehlela naphezu kwakhe, wahamba-hamba waprofetha waze wafika eNayoti eRama. Verse 24. Naye wakhumula izingubo zakhe, waprofetha naye phambi kukaSamuweli, walala phansi enqunu lonke lolo suku. nabo bonke lobo busuku ngalokho kwathiwa naye uSawulu phakathi kwabaprofeti na.